ndabamu binene tante enensi nebwebe kulabamu chitono mukama kulabamu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene oh binene nyo katonda byakulabamu nebwoba mutono nga Daudi mumukama Goliaso mumega bakulaba nge kitagasana ye mukama kulaba mu mwana kwafira rolibela Danieli mumpologoma ezirumenya mawala iziri kuzira rolibela kunyanja watayitika kululwo mukama likoleteka Mutima gwange unywelanga Meme yange unywelanga Mutima gwange nywela Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo Wabula binene nyo siro jagwe webu senti Mukono gwani yogu kwa tawano wa walumane waona Lulimirwani ilwe tusaba lutwa tulire mikisaje tufuna Abitulaba muwe binene ilabala labyebo tunonya mune bibula Roli bela Danieli mpolo goma eziru menye mawala iziri kuzira Roli bela kunyanja wataitika kwe kululuo mukamela likole taka Meme yange onywe langa Mutima kwange Tell her.